Mukano watalo bulamu bwange mpulira nfa njagala bibeerawo tubeerera kituufu watalo bulamu bwange tebuwera balinda baleka bibeerawo tubeerera kusuubiza okutambula mpola mpola my girl kalebe ntyo nkwagala sikayo kaselula kulabeko mubifaananyi omutima kukakane kuba mubifaananyi nga tuli fembi mubutuufu walunjuwa mungu yatunda nnyo abantu ababampi nga tukumba batera ne bambuuza kimuli kyo wakijawa mukwano watali obulamu bwange mpulira nfa njagala libeerawo tubeerera kituufu watali obulamu bwange tebuwera balinda baleka libeerawo tubeerera nomudaali gwe wampa nkulina watali semba nkulina tambude ntambude ntambude munkuba gali ne musana naye nga sipoa bulungi bwomulaba nga zaabwe obulamu bwange era nkulaba n'ebiseera byange eby'omu maaso ge kimanye omulisa njendagaya mukwano watali obulamu bwange mpulira nfa njagala libeerawo tubeerera kituufu watali obulamu bwange tebuwera girl balinda baleka libeerawo tubeerera bali 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 abandowoleza ebyabwe girl bafeko sigala ku mulamwa mukwano gw'otagala bonsiga mponaya oli wenkulaba mu butuufu mera n'olutiko ge oli posh hot cute eya libeerawo ge oli posh hot cute eya lubeerera ge crazy.